Understand this. You better take notice.
Waduka. Duka fungua duka. Duka. Nos. Tunajua shemeji atanunua unga. Akichukua deni kulipa itachukua muda. Ukinuna peremendo uneza kula. Sasite kifika unakiwasho unakifuta. Unahisi una nguvu kaza punda. Unahisi unataka amarula. Kofia chini kwa simba wa Yuda. Mistari zina kukata kama shete. Siku hizi tunakula za mikebe. Wasapu wanazita marefe. Uko mbele, uko sete. Mkubwa please apewe kete. Samzido menisho mekunyo matembe. Anasema nosha memea pembe. Utamoshi ni kamsani wa rege. Mademu anasema wako ready. Bazuka, bambucha, utaruka, kutakucha. Umenuna, ujakula. Kamankura, mazebla, mamendula. Umeniangusha, umenigusa. Tafuna, tafuta, utakuta. Duka, fungua duka. Duka, fungua duka. Duka, fungua duka. Duka, fungua duka.
Sipo fungua duka man katanuka. If you get the money, we not stopping. If you get the money to the top, we ain't stopping. Every day upon the shop, we have to stopping now. We have to make them cash, so don't get lazy not to see a top shop. If you want to make money, get to the top. Chaos, the man sent alongside Nash. Sam Z, the one a bit, we get the cash. Tell her if you want some girl, you know to come to dash. Know about things, know running things. Business are the only thing, we learn the things. No laughing, no mouse, no black and no chatting. This is where we have to do the top and not stopping. Get money, set up shop. Fun the corner, not enough, we tell her we no laugh. Uta sota, manze buda. Ita baki, umefungwa duka. Kamo tati kusota buda. Ita baki, umefungwa duka.
Duka, fungua duka. Duka, fungua duka.
Sipo fungua duka man katanuka. If you get the money, we not stopping. If you get the money to the top, we ain't stopping. Every day upon the shop, we have to stopping now. We have to make them cash out. Sam's it up on the studio that a shop. Girls stay up on the mic, you know that a shop. Nose at the mic, can't if you tell her that a shop. Everybody for the street at the set up shop.
Fungua duka. Duka.
Fungua duka.
Duka, fungua duka.
Sipo fungua duka man katanuka.
Duka, fungua duka. 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 Duka, fungua duka. Duka. Duka.
Now I'm down, is a rap rasta. Nimefunga duka. Akanani kamenuka.